yande joy no wittodi e mintaji capanɗe tati nani habaruji men ni e fulfulde ɗimin Oumou Oumar janganta on ndere ko e kibaruji men ni duru wala wala capanɗe nayyi e ɗiɗa ɓere goruɗo ñeñal dow fi duruwo Mari Malan Dawda o wi duruwoɓe gala andal keƴungal dow fi duruwo go on nanan famaka o hokki komin jinjimi région Difa ɓiɓɓe wuroɓe gaɗi duuɓi ɓe joɓay itte mabɓe no maire on haaliri bellay yara gan torraji rewɓe ɓuyto on waɗi Hawa Abdou i wurojo noon o waddaniɓe machine koɓe nikkinta tokko min ɗon nampirtol haalaji nder kibaruji men hannden talata woni ñalaɗe naya ɓere ko duruwo tefol takubahi laawol capanɗe nayi e ɗiɗa ɓere no waɗa nder gallu ñemey ɗum du duruwo goo no wonno waɗe maître Mari Malan Dawda goɗuɗo ñeñal dow fi duruwo o mani ñeñal ngal ɓe goni ɓe kolla gaɗa mum do o wi ɗum heƴay nani famaka o hokki jaadi min Asumana Shina
toutes les régions sont
vues région ngiji ɗi andan fo gaddi hikka durwoɓe heeɓe ɗum ndu saabi ko durwoɓe hikka ɓe andan no keɓa saɗorna nder durwo deni neɗɗo anda ñeñal bandum mo durwi ditta neɗɗo wawa heginademo seni o heginano neɗɗo nde neɗɗo hakkilaki dow durwoɓe lasoji nayo ñaloma arano on andan durwoɓe laso ɗiɗo ɓe andan fuu ittete amma he lawol gol andan ɓe laso ɗiɗo e tato ittaɓe illa ñaloma arano on gan tatogo kan en mbati dow hikka ni kulle kewɗe gaɗowan ɗe kayɗinoyta himɓe nder ñeñal durwoɓe ɓe endan no woodi ñeñuɓe har buutaki liɓa fiya koyngal karcio liɓa na nangira gaɗa gaɗa ƴetta liɓa hikka ni he durogo miɗen giya durwoɓe ɗuɓɓe no pekkora gam ɓe ɓooyi ko wayriɓe ɓe coññina ɓalli maɓɓe fijo durwo du seni coññinol ɓandu wakkati fou
parce que le sport a des exigences
nder durwo gongo no gaɗe hannde nde ni hannde subaga durwo gaɗaga woni ñalane naya ɓere nder durwoɓe capanɗe jeetati puɗɗuɓe durwo go woni nder mabɓe sappo e jeego o kangoni no dari dow noon ni ñemey no woodi nayo ɓe liɓaka noon ni dosuɗo no woodi nayo ɓe liɓaka tawa no woodi tato maraɗe ɗiɗi ha no ɗiɗoɓe goodi agades no woodi goto tilabir no woodi goto difoɗo goto zender wala ba goto lasara oɗo durwo gon no wonno naata hakkunde tawa e zender noon ni doso kan he agades kamɓen ɗo barke durwo gongo no waɗe nder ñeme muraduoyi e cuokaku no wonno waɗe takkol ɓaade to durwo gon wonno waɗe nani famaka woɓɓe kokki jaadimin Mamman Ada wakkati ko yano ton
muneke fakin anan wa
minen godi nokku to moteje nde sete dambugal hoggo durwo do nde a waddi motere ma min kokkete talkuru tike buudi hamre hamre min jabata e jom en moteje min lubi nokku on no buudi ujunaji la soji didi nder wakkati durwo oni min gatta golla
muuki wonna sana'a
awara kam mi warta mi sonna mi wari duuta durwo go himbe no garno coda do de durwo no wade den garammi mi do sonna der kogol durwo go tike wodi momen codata min naata no woodi tike ko geƴtire no woodi tike mo ujune ɗiɗi fa durwo kon hante amma hikka tike on endan wartirama ujunere
hufune ɗen no woodi ƴaadiɗe no woodi ɗe ƴaadaki ɗen keɓa fodde ko allah ñamnimi no woodi hufunere de keme ɗiɗi no woodi de ujunere gonga no fakka no woodi
sanatemaka
nder leydi Difa nder commune Jinjimi ɓiɓɓe wuroɓe ɓe galano kunna ɓi leydako mu'en gam ɗum waɗi duuɓi ko ɓe gala ɓe joɓa itte maire on wi limogal fuɗɗama illa jeɗɗire wittine ɗum do ɓe gaɗanan hano ɓiɓɓe wuroɓen tindinoje ko wattani ɓe joɓa hano itte mabɓe nonni Oumaru Malan Haladou Ali maire Jinjimi o hokki jaadimin Habibu Garba Fama
ça fait aujourd'hui 8 ans que la population
dubi mu jetati ni hande ko bibbe wuro ngengemi njobayi cede mun jangal e ite ko meridu dum wadi commentawi nyamande ko atto milioji hemre din koji adi e wadde gollal hawrude laami be fina tawa jowrube mawbe bangeje ko lati laami do tubal mo wuro ngengemi on woni yeso ko atto tawe cede ite ko meridu yobama no hani du mi ngada limore bibbe wuro ɓen fuu no foti nder commune amin on gam e majjum min mbawta heɓude dimma ɓiɓɓe wuro ɓen e yoɓoɓe itte ɓen ndem ittata nimɓe waɗoyde yiilaru tindino ɓiɓɓe wuro ngengimi ɓen fuu no foti gam waddude mballa mu'en hano ko darta filla yaadu yesso mairie on
de la commune
conseil be mairie de Gaya do fi tede golidi tede ko dubi yadidi e noga yadidi e be chini golidi de e jawdi milyongiji keme jetet tede sefa no mer urogon o wi dundo hano hala kana dere jonde de pe gadi jetire wittine dere majjeni baka itama ittanama rewbe e sukkabe ummatore be commune on nonni nani famaka munkaylo burayma mer Gaya o holli jadi min fadel alu.
Nous avons prévu un appui.
Men chireke wadande sarusi kawjido filla wadobe fijocho nyinol balli balla cede milioji tati e ujune sappo dundu nga ummatore wadobe fijocho nyinol balli be keba ko gadira biro minister kawjido filla ummatore waddi sigilaji mu hollime sigilaji di dermu ummatore de enda wadante ekkintinoje har ko darta filla jojjinde gollirde horemu balla kadu ko min amen o anni wadande umma matore Gaya ko watta de heba ko de wada de hecora misal der durngul lumako ekonanitita men gadi du sigila wallirde rewbe e pelle mubbe hitani hikkade gan kambe du e be gada golle deme no han be ballire
les accompagner.
Maradi nyalande jofol geseje joddinama waranji ego lewru Desembre du mo gonden der mun hitane du edi e nogay ego don do de lawol lamu gu gouverneur on hokki tati e lewru Desembre ngalo baaji secrétaire régional kawjido fi talki seri aji laddeji o wi gollawol fadde hojete na ko be memi be fi o ciewata gaddi sawaraji mu en dun do gan hisa fitinaji tokoji gada nani ko jadim Mohamed Mamman waddi.
À partir du 30
nanga illa capande tati ego lewru Desembre du endan fodde no lawi lamu leydi kawjidi filla jofol gese bi iri no hani wi e gese de endan ni jofama nyaygal wada dabaji dindu keba ko nyami der gese den endan dundu wadi lawi lamu di endan cinga fa warde handendu yettore Allah min kebay fusa dornango gaddan caka jong gesa e duro handendu ni ko nyaygal gal endan wadi filla bonnere e jomningu wala tan gese den endan jofama
devasse par les animaux.
Der andi nore de gomnati leydi Burkina Faso wadi kenga adi hadugo hano ada wurtina nyamri leydi din yara togon nonni hano gauri en maro bayeri e nyebbe dundo tokana gada andi nore de wurtinare jeddi lewru jiye nonni nani fama ka hokko habaru leydi Burkina Faso Paul Miki Bwamba nonni o fantini jadimin Moktar Hamadou e cielalol.
L'exportation de ces
ada wurtina nyamduji di no butira semme majji der lube amé wada du nyamduji endan ciado leedi Burkina bani konorema nyamri hecorta himbe dalila majjundu waddi ko gonnati on enda hadi nyamri ade wurtine leedi mu do nyebe e do mobe do keri leedi din fu gattama doma ko watta to nyamri fu wurtine yare yase lore fu ade nyamri fa wurtina de ama suite gan illajoni gonnati anni alumotobe gon yidube jaadinde nyamri der lube redu leddin
forte demande
robe tanda e be sambira der departement Gaya janginama jande mawbe do ballaka projet MCA Niger wadi kokkol andal beydanungal hano basira nonni nani famaka biba jibbo goto der himbe tanda kokkabe andal nani famaka hokki jaadimin fadel alu
yitew hana nyangay bon
min jenginama dow labal e dow fi cellal e dow demal e dow no sudu moddinte min jangi dow no himbe kawrirta min kebi bayle gal labal hebama der wuro gon minen pondita gurnan sukabe amin hautade e nemaji dimin nawtortu gada nido min kebi andal dow demal demun la aji kam min demata min deman nino ko min gala andal dow mu dey handem min kebi andal dow safareji gattetedi e birgiri en e konandini minen bawi bindani koy amin kodeni min chonni kulle amin minen jogano koy amin tied en minen andi inna tied luma ko minen andi riba ke baado de min chonni de ni min kibi riba minen andi de min kibi riba do minen andi
ido wodi min fano
nyiri pulani gadirteni chondi gauri bayeri na kamannari nyiri non de himbe do gonduci gatta der region dosu nyiri non gadeteni de ni wadama watte der diyan wadam balde bonay neddo do no wawi nyamiridu eli fu ko hidi rabi mai kanu fotti chonno pula o dadi baro o fantinimo no dum wadi neddi wadirti
Nyiri bulari mi illa ko mi on tigite an der mayri ummimi illa idi sonne didi buudi goto imi sonno wadum fa joni emen gada dum buudi jojoy kanjun joni men bi'i men gada e lumo kollol men gara men gi'a mo anna dum sewara anna dum idin dum mi wado yini bulari ba eri di gauri idi masariri nyiri bulari ni de afay wadde dum sede awatti gauri mada der wowru asorbini a woccini a itti leedi fu ko tawa der den jara di sottoe dedi sottoama se chonnani fadi lamma di wada balde didi yaadi tati kasen puddita lotan bojjina defani tu koda tode alla jabi deni idi waylane diyan fa balde sappo idi nyame di bonta di watta ko se net wadanani li ofu koydi nyamirani dedi wultinama han ko jonnon di wada gonga lumo yettore alla
yewtere pindinol duudarobe leydi Niger fu do be leydi belle yara no torra sadarma machine toni kinte ngafeje mabbe nonni ganangango rewbe be wadi gombe der wuro belle yara Hawa Abdu bi wurojo belle yara no o waddani be machine ko be nikinta hano ngafeje mabbe nonni manoje de robe gonno gada nani ko jadimi Zainabu Abdu e Rukayatu Abdurrahman gaddi
Don der Niger rewbe gure ladde ko buri sulude dun en yaade golleji leibade yogol ndiyam teno ledde defol e ko nandi em pelle yara no rewbe wobbe kolliri wonki tigol nyamri wadde dun kulle hunde no kolatani dun en dan sadorna mawdam amma gam hebande o sadorma mosola wadi ko debbo jondubi chapande tati e joyi bi wuro kogori tondi kirei kiloji sappo e tati e wuro belle yara wadi masini niko e o masindu rewbe helpbe no keba humtirde murajuji mu e Hawa Abdu famini no dum won dum yara
barkan kada mo wadde eterde worre eterde didi fu meden ni sana jum gabbe jorde eterde de laso kammen ni sirta chona de sappo e jui der nyaloma himbe laso no garni sude neddo wadi wadde cede meden ni sana dum nyanne jomu hebi fu waran yoba
der nakku to masini niko o tawa min kawri e debbo biyetedo begunu gardo fa nika jettude ngal gollal gadanga
machine o waddani men ko irna gam wakkati fu neddo hebi gabbe mu wawan defude irto men gettimo do
yer faande na fati hamma gardo nikude wi den e jungo o unirta
ko machine o hebakino jungo kan ni men unirta men bukirta du amma hanne men kebi ko irna gam ciottul e bukkul fu machine ni men jar uta bukkol gawri mum kan ni won men jarta machine ko irna hebake
jom machine niko o kanko hore makko hawji machine makko Hawa Abdu ne heba ko humtiri murade mudum
na fakka hebake ga imi heba ko mi humtira hajuji de mo inol hebake mi heban cede dem mo inira nondu essence on de hanti mi do wodi ko mi sodiro gan dego di ordon ame fu der nisol gol wurtoto yettore alla
Alhamdulillah go do ngana Hawa Abdu e masimu niko o yidi buytude sadornam bandirabe mak rewbe wuro ko gori tondi kirey keba yettude ngal gollal
do min darnata habaruji me fulfulde sayde burti seddakal habaruji e Hamsa Kore no waddete ko gungu dantani Muhammad waddata kirtento jam hirti
Studio Kalangu
Nyande fu kettine sigilaji Studio Kalangu ala sarayande joy do radio di golliditto e WhatsApp do lamba chapane jetati 06 chapane jette jetati chapane joy emen
to on jeggitin sigilaji jeddire
altinere fu der yewtere pindinol do fi sarayaji e yitugol hakke
talata yewtere pindinol gada kokkol habaruji do fi gurnal lobban e batu joda kalen ko rewbe yande jeego e min tagi sappo e joy
aljumaare fu batu joda kalen mo hokkobe habaruji gam martude kompa ko wadi der jeddire
e alal habaruji sukkabe ummatore yande joy la sara e tokkinde e fu fotten fada studio kalangu yadu leydi Niger